Yitibwa omwana wa Katonda, cha muwendo, cha chitibwa, echisinga obukakabona. Buli muntu achifuna okuyitibwa omwana wa kuberwa emirembe gyonna. Chava mukama koyo nanyini buyinza okuyita mukwagala bwe.
What a mercy.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko.
What a mercy.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko. Itibwa abana ba Katonda, lwakubanga Yesu bwe yafa bakkiriza omuwendo Tata gwe yawaayo. Tukkirize saddaka omusingo Yesu, tujjukire ng'obulamu buva mu ye. Tusemberenga kumpi ku mmeeza ya Yesu, tujjukire ng'ey'emirembe gyonna.
What a mercy.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko.
What a mercy.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko. Chizutenga ni mwana wo kankumiro kukiriza kwange. Wasiwentebeyo kumulende tae lwa kuzalwa omuinza byona. Siri chabalabe ababali numba bori waziro lutamenyeka. Oli musumba mulungi mudundiro lyenseno, kambere nawe emirembe gyonna.
What a mercy.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko.
What a mercy.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko.
Echo cha muwendo.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko.
Tumusinze.
Orecho kankusize olwamatendo jendi sokuyitibwa omwana mu masoko.